Radio Pulpit, 657 AM.
Ke dumedisa ba mamedi ka fela wa Radio Pulpit le bitso le matla le pholosa la morena Jesu Kriste. Le dumedisa ke moruti masingi mo mosong wa ka jeno. Ke rata re lebelela lefoko la Modimo mo bukeng ya Luka 16. Re tla bala verse 19 to 22. Ena mo mamedi ka nna e bala o fitlha go 31. Yone re bone ba lega ka tseleng. Go ne go le motho mongwe yo o humileng a apere saparo se se hibidu le lesela le le ntle la letseta. A nna itumela ka letsatsi le letsatsi mo bontlentleng, mme mokopi mongwe yo bidiwang Lazaro o ne a beilwe fa khorong ya gagwe a tletse dintho, a eletsa go kgorisiwa ka tse di wang mo tafoleng ya mohumi, gape ga tla dintšwa tsa latswa dintho tsa gagwe. Ya re mokopi a swabelegelwa ke baenkgele kwa sehubeng sa Abrahama, mohumi le ene a swa a fitlhwa. Morena a tlhonofatse palo ya lefokolo ha e confirming with signs and wonders. Amen. Momamedi a rategang, ke rata re lebelela kganke e mo re badileng e tlhalosang ka taba ya mohumi le Lazarus ka fa sa setlho se se reng who cares if a sinner goes to hell. Ke mang yo o tshwenyegang fa modira dibi a ya diheleng. Ke kgang e ke rata re lebelela mo letsatsing la ka tseno. Na setshwantsho se se filwe ke morena Jesu se, and then setshwantsho se se bolela kgang e botlhokwa thata-thata ya Lazarus le monna wa mohumitse parable. Mo re badileng mo teng moo, ene re bontsha ka spiritual blindness le go fumble about aimlessly, le go ignora go tlhokomologa those in need around us. And then kang e kgolo ko gore re tlhoka e re encourage gore re be le self-examination. Ke kang e ya mohumi le Lazarus. Now bibele re bontsha setshwantsho se a tshosa ka baka la gore se bua ka dihele le gore le motho a buang ka sona setshwantsho se e leng morena Jesu. Ke text e tlhokomologilweng gantsi. Batho ba rata utlwa di-text tse di reng you are going to get rich, you are going to get houses, marriages and so on, mpa ga o bolela ka kgang ya eternity ya on the other side, ko dilo tse di saeng ko teng, ba thoma o tshoga gore no o kara se yona gospel e. Aim now to make people feel better. Hanche re bua re batho ba nyaka kereke ba le kaone ba le successful. A few sermons have to do with saving souls from hell. Ntho e kgolo thata-thata ya Jesu a e tletseng mo lefatsheng ke yona ya gore batho ba pholoswa, change their destination on the other side, gore ba ya ko kae ga ba tloga fa. Now ntlha ya mathomo ke gore e re bontsha gore who cares if a sinner goes to hell. Ke mang ya tshwenyegang ga moetsa dibia ya diheleng. Now bebele e re bontsha mo gore God the Father cares, because bible re me moya rona etswa go Modimo. That's why Modimo a rile lebaka la gore tlamela. He cares for us. A romela Jesu mo lefatsheng a re babalela ka Jesu. The Father cares and sent his Son. John 3 verse 16. Modimo o ratile lefatshe mo go kalo mo ebile a neela ka morwae e leng Jesu Kriste, gore e mongwe le e mongwe ya dumelang Jesu a seka a latlhega mme a nne le bophelo bo bo sa feleng. Bible re bontsha gape Bethlehem Stables e re tlhalosetsa ka tlhokomelo ba paballo ya Modimo. Calvary Golgotha e re bontsha gape kgang e ya paballo ya Modimo le gore tlamela, gore tlhokomela. Long wait for Christ to return, gore wena o kry-e chance ya gore o lokise taba gago le Modimo. E re bontsha ka the cares also the paballo e ya Modimo. Now the one who cares for the falling away of sparrows, Modimo ya lebeletseng le dirubele gore ga ona le se sengwe se se ka wang ge e se ka lebaka la gae. About keeping our souls out of hell, lentswe la Modimo le bontsha gore Jesus came to go rentsha mo tseleng ya tatlhego, for out of the kingdom of darkness into the kingdom of light. Jesus the Son cares. Morena Jesu wa re tshwenyegela, wa re baballa fa bible e re bontsha mo to seek. He came to seek. O tlile go batla le go pholosa ba ba timetseng. Luka 19 verse 10 fale. See Jesus reaching out for sinners. Morena Jesu bible e rona a kopa-kopana le ba ba latlhegileng, the outcast, ba e leng gore bana ba sa batlegele ko dikerekeng. This man, Luke 15 verse 2, e re o amogela ba dira dibe. ba farasi le ba bangwe ba ne ba complain ka khangeng, reaching one more sinner on the cross. Munola wa mudira dibi mosfapanon. Luke 23 verse 39-43 molare tonight go ba le wena paradise. This destination e bontswa gangwe le gape moteng gore re akaya re tloafa. Hear him sending his disciples mo rutlo gape a romela baruto ba gae. Matthew 28 verse 18-20 yang lefase lo lotlhe le rarele le bopo lo lotlhe evangeli ba ba dumelang le ba kolobetse mo leineng la rarelela morwalela moyo wa Allah. Bonang ke na le lona, the power is here, the power of resurrection gontsha batho mo tseleng yao ya di-healing gore ba ye tsene mo tseleng le go phela bophelo bo morena Jesu a ba fenyeditseng bona sefapanong ka go šwa le go fitlhwa ga gagwe. His resurrection power ke yone e e leng gore memoya ya rona e tshwanetse tshwara memoya ya rona gore re tlamelwe re baballwe ke ena gore re se ka ra boela ra ya tsena mo tseleng ya dihele. The Holy Spirit cares. Mfula molebele re modimo moya ga long ba re baballa fale. The Holy Spirit ka tsatsi la Pentecost fale lentswe la modimo le tlhalosa le re moya o halalelang, empowering believers to witness the resurrection power. The Holy Spirit a tlatsa barutwa ka maatla ba Jesu Kriste ba rare le sekala gorera pele ke tla. Ke rata go rapela le wena motswale a ratagang mo letsatsi la ka channel, modimo a go thuse le wena because he cares about you. The Holy Spirit convicts you and revealing Christ, the power of Christ and heaven to you, and regenerating your spirit today in the name of Jesus. Modimo ka lebitso la morena Jesu ke rapella mo mamedi modimo wa rona lokileng gore a itse gore wa mmaballa modimo wa rona lokileng o rata go mmpshafatsa gore modimo wa rona lokileng le godimo nke le thabole le golo ha motho a le mong fela sokolohela mo go wena morena Jesu a tswa tseleng ya ndi hele mme a tsena mo ya le godimo ke patso tla ke dumela ke amohela re ne tse tsona lebitso la morena Jesu Kriste. Amen.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.